Hey, dalang izama ngifuna amajangora blind. Kuwe somandla ongashintsha impilo yami nawo. Awubheke ngiyabhala mantu ngokwesela makushunquthu. Makwapheni ungena ngeduku. Bheka right now sengikhululeki smaga.
Khululeki.
Bheka right now sengikhululeki.
Ama sengikhululeki.
Kavintwani
khululeki. Khululeki.
Awubheke sengikhululeki.
Started this shit as a kid. They don't find out I'm a king. Put on my shoe on repeat. Too busy running the streets. Eka sila mingi. But I know you disagree. I'm on 100 degrees. Used to do this shit for free. Right now I'm getting a fee. Funu ngbona ngo see. Nangfia kona ya feel. Senya malala ngo 3. Nasabuza manji soka bati. Dabala sena minga zenga feet. Getting credit just to talk on a beat. But don't forgive me for all of my sins.
Sengkululeki. Smara.
Kululeki.
Bega right now
sengkululeki. Ama sengkululeki.
Kavintwani
kululeki. Kululeki.
Awubheke sengkululeki.
Kululeki. Zimbe ngakuba I'm still 10 toes. Man, life is a bitch mara ngayi propose. Hey. Back end I'm trapeli logish. Sound yami yelwe kolish. I never sleep ayophumula ngifeel. I married you full mo ngifeel. Your sister ngibiza with my cover my name. 24 hours bitch I'm out of way. I'm unavailable I gotta get paid. Echo side shit, here we go. Cobra and Kaflum Lilo. Kuno Kotla Ngulindo.
Hey, dalang izama ngifuna amajangora blind. Kuwe somandla ongashintsha impilo yami nawo. Awubheke ngiyabhala mantu ngokwesela makushunquthu. Makwapheni ungena ngeduku. Bheka right now sengikhululeki.
Khululeki.
Bheka right now
sengikhululeki. Ama sengikhululeki.
Kavintwani
khululeki. Khululeki.
Awubheke sengikhululeki.
Don't give up because I'm always busy like got the money. Got no wings, but I fly away.